SBS Radio.
Wuxuu ahaa rabitaan waqti dheer soo jiitamayay in dadka Aboriginalka iyo Torres Strait Islanderku ay door lixaadle ka qaataan go'aamada dalkan Australia. Taas ayaana qayb weyn ka ah dabaaldega NAIDOC ee asbuucan oo ka bilowday dalkan Australia. Asbuuca NAIDOC ayaa bilowda 7 bisha July wuxuuna dhammaanayaa 14 bisha. NAIDOC waxaa loo soo gaabiyay guddiga xuska maalinta qaran ee dadka Aboriginalka iyo Torres Strait Islanderka, wuxuuna guddigani sal u yahay u dagaalanka xuquuqda bulshooyinkan oo ka soo bilowday 1920-meeyadii ilaa 30-meeyadii. Maalintii Australia Day ee 1938 ayaa dibadbaxayaal socod ay ku mareen wadooyinka Sydney iyagoo maalintaas u bixiyay maalinta baroordiiqda. Guushii mudaharaadkii maalintaas ayaa dhalisay in maalintii baroordiiqda la xuso sanad walba axadda ka horeysa maalinta Australia Day, waxaana loo yaqaanaa maalinta qaran ee Aboriginalka. Maalintaas xuska ayaa waa dambe loo wareejiyay bisha July si maalintaas oo cabasho ahayd sidoo kalena looga dhigo mid loogu dabaaldego dhaqanka dadka Aboriginalka ah. 1975-tiina waxaa la go'aansaday in xuska sanadlaha ah loo beddelo mid asbuuc oo dhan socda oo ka bilowda axadda u horeysa bisha July ilaa axadda labaad ee isla bisha July. John Paul Jenke oo ah la gudoomiyaha NAIDOC ayaa sheegay in dalabka waqtiga dheer soo socday oo lagu doonayo heshiis dhexmara bulshada dalka loogu yimid iyo Australia inteeda kale iyo nidaamka loo yaqaanay runsheegid ay yihiin hal ku dhiga sanadkan oo ah Voice, Treaty iyo Truth oo loola jeedo cod, heshiis iyo runsheegid oo laga wada shaqeeyo buu yiri mustaqbalka la wadaago.
Those issues have been sort of bubbling away at the surface for generations. You know, Aboriginal people have always been asking.
Guddiga NAIDOC waxay dareemeen in arrimahaasu ay ahaayeen kuwa jiilal badan afka lagu hayay. Dadka Aboriginalku weligood waxay dalbanayeen in arrimahooda ay iyagu ka tashadaan oo iyagu ay cod ku yeeshaan. Waxaan dalbanaynay heshiis ama wax is-afgarada muddo dheer. Waxaan qabnaa in dariiqa ugu fiican ee lagu gaari karo inuu yahay barnaamij runsheegid ah oo ah in la sheego taariikhda saxda ee dalkani soo maray, waana taas tan guddiga NAIDOC uu isiri waxa la gaaray waqtigeedii. Wuxuu intaa ku daray in dhaqdhaqaaqan dibadbaxa ku bilowday inuu hadda isu beddelay dabaaldeg asbuuc dhan socda.
Today it is used by indigenous communities to still celebrate their survival.
Maanta waxay guddigan ka soo jeeda dadka dalka loogu yimid u isticmaalaan NAIDOC inay u dabaaldegaan sida ay u badbaadeen iyo waliba sidoo kale taariikhda qaniga iyo dhaqamadooda kala duwan iyo inay wadaagaan aqoontooda. Sanad walba xuskan aad buu u sii ballaaranayaa, sidoo kale dadka aan Aboriginalka ahayn ee dabaaldegaya ayaa sii kordhayay. Runtiina bulshooyin urura badan ayaa u isticmaala dabaaldega NAIDOC inay ka dhigaan fursad ay kula kulmaan bulshooyinka ka soo jeeda dadka dalka loogu yimid. Teal Reed oo ah qareemad kana soo jeeda beesha Wurundjeri Woiwurrung ayaa ku dhiirigelinaysa dhalinyarada dadka dalka loogu yimid inay u dabaaldegaan asbuuca NAIDOC oo ay garowsadaan muhiimadda codkoodu leeyahay.
NAIDOC is such a good opportunity for young people to reflect on their own family's journeys and their
NAIDOC fursad fiican ayay u tahay dhalinyarada inay dib u eegaan safaradii qoyskooda iyo bulshadoodu soo martay iyo taariikhdii ay u soo mareen u dagaalanka xuquuqdooda, sidoo kalena inay ka soo dhalaalaan oo ay fahmaan caqabadaha jira. Inkastoo ay dhalinyaro yihiin, haddana codkoodu waa lagama maarmaan inay kaga qayb qaataan dooda socota oo aysan ka cabsan ayna u istaagaan bulshadooda. Mid ka mid ah xafladaha ugu muhiimsan ee la qabto asbuucan waa xafladda abaalmarinada NAIDOC oo sanadkan lagu qabtay magaalada Canberra. Waxaa lagu xusaa oo lagu abaalmariyaa dadka ka soo jeeda dalka dadka dalka loogu yimid oo qayb lixaad leh ka qaatay sidii kor loogu qaadi lahaa nolosha dadkan. Sidoo kalena waxaa lagu abaalmariyaa shakhsiyaadka xirfadda ay leeyihiin heer sare ka gaaray. Madaxa Healing Foundation Richard Weston ayaa sheegay in inta badan dadka abaalmarinada la siiyo ay yihiin dad noloshooda u hibeeyay inay dadka kale caawiyaan.
Many of those people have dedicated their lives to their families and communities, and that's that recognition is really important.
Qaar badan oo kamid ah dadkaas waa kuwa u hibeeyay noloshooda, qoysaskooda iyo bulshadooda. In la aqoonsadaana waa lagama maarmaan. Waa xaflad midaysa Aboriginalka iyo Torres Strait Islanderka dalka oo dhan. Waa fursad ah inay isku xirmaan oo dabaaldegaan. Sanadkana, SBS oo kaashanaysa gudiga qaranka NIDOC ayaa diyaarisay qalab waxbarasho oo la siinayo macallimiinta dugsiyada hoose iyo kuwa sare si ay ugu faa'iideeyaan ardada oo laftigoodu markaas macluumaadkaas ay ula qaybsadaan bulsho weynta kale. Macluumaad dheeraad ah haddii aad doonayso oo ku saabsan asbuuca NIDOC, waxaad booqan kartaa sbs.com.au/learn-NIDOC oo ah NAIDOC.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.